ungasazi ukuthi okwethile lapha usungayifa wazaphathi ukwandlela nawe nathi mfoka amabhuzi fakaza nawe nofunda ndebelethuli kwelasemfokozi fakaza nawe thabani fokanuma fakaza wemfukumeza fakaza wesibonelo fusha umlani odla fusha abakhulu nawe emambeni yemehlala wafuna senza lokho esifanele ngaleso sikhathi
Amazing touch.
That is a man, isn't it? So sugar. Oh, so now I'm going to get a lucky cut.